student will help Tabisa and Johannes. Tabisa is a literacy mentor and Johannes is a reading club member. How are you, Tabisa?
I'm good. Thank you for asking.
Tabisa, will you please tell us more about you?
My name is Tabisa and my surname is Nomkhonwana. I stay in Philippi and I'm a literacy mentor. So I'm a reading club leader in Philippi.
Tabisa, today our theme is sexual health education. How do you think literacy can impact this?
So we have a problem of the kids that can't read. So we in Alibali, we believe in reading for enjoyment. So if we can partner with parents and teachers and making reading for enjoyment for kids, I believe we can be able to make kids to read for enjoyment. So if we can read for kids at home and even at school and read more, make them to read more and even go with them at the libraries and read more books, I believe kids can be able to read anything if they can read for enjoyment.
We believe in cultivating culture of illiteracy. For those who still aren't hitting the books, what tips do you have to start implementing reading in one's everyday life?
So, most of our kids, even if you can go one of their homes in Philippi, they like to be on phones. So if you can download maybe stories for them on their phones, we have our Nalibali stories on nalibali.mobi. If you can go there, you will get Nalibali stories. So if you can download more stories for them on their phones, also sit with them just for 15 minutes and read for your kids, and they can have a better future.
Johannes will be telling us a story today, but I want to know. Ntoni igama lesitori osixelela sona?
Igama lesitori endandixelela lona lithi amatakane asixhenxe kunye nengcuku.
Wow.
Cela usixelele. Kudala-dala kwakukho amatakane asixhenxe nogogo wawo kunye nengcuku. Amatakane ayidlala phandle, angena endlini athi, "Gogo, silambile." Wathi ugogo, "Hlalani endlini nize ningavuleli nobani na, ndizawufika ndisayokhangela ukutya." Wahamba ugogo wayokhangela ukutya. Endleleni beyikhangela ukutya wadibana nengcuka. Ingcuka yahamba yaya ebantwaneni bakagogo, yafika yathi yanqonqoza yathi, "Vulani, ndim ugogo." Bathi kanje abantwana, "Hayi, ayisenguye ugogo wethu lo, ugogo wethu akanalize elirhabaxa." Wahamba ingcuka yaya exhweleni yathi bakwixhwele malenze uba ilizwi layo malifana nakala makhulu. Lahamba ogqiba yaphindela phaa akantsha bathi uba amatakane, "Cela uveze amadolo akho." Awaveza wathi emva koko, "Umakhulu wethu akanamadolo amanje." Wahamba waye exhweleni waphindela wathi, "Xhwele ndini, ukuba uyandiqhatha ndiza kubulala, ndifuna amadolo am abe njengalawa kala makhulu." Wayemenza ixhwele emva koko wahamba. Amatakane avula, amatakane azimela endaweni, amanye azimela phantsi kwe-curtains, amanye azimela efrijini, amanye angena kwi-microwave. Emva koko ingcuka yawatya onke amatakane ashiyeka elinye. Wafika umakhulu wathi, "Bantwana bam, ndiniphathele ukutya." Xa ejonga kukho itakane elinye wabuza, "Baphi abanye?" Waxeba batyiwe yingcuka. Wathi, "Kanje masihambe siye kulaa ngcuka ingalunganga." Baya kulaa ngcuka bafika ilele emzantsi komthi. Ugogo wathuma umntana uba makahamba ayothatha irhali. Wahamba kumntana wathatha irhali. Emva kokubethetha irhali baqhaqha isusu sengcuka bafaka amatye. Xa befaka amatye baphuma abantwana basithunga bahamba. Emva koko ingcuka xa ihamba iyosela amanzi emlanjeni asiva isusu sayo aside sehle siyasinda phela ngabanye.
Sure. That's an amazing story.